Kama una ngori, kuja na mbogi gate. Kama una ngori, kuja na mbogi gate. Kama una ngori, missing a worry, missing a worry. Tumina kukopia fe.
Goma zangu ngori, flow nae ngori, nguo nazo ngori, gadem nako ngori, jia ngori ngori, ati nini ngori, ngori ngori ngori, ngori ngori ngori, flow nae ngori,
short nae
ngori,
kila kitu
ngori,
kila kitu
ngori,
Nairobi
ngori,
254
ngori,
hey hey
ngori,
jia ngori ngori.
Usiche venye unaweza kuleta ngori, ukileta ngori, huku ni ngori jo. Una tabia za kishori shori, kesi na oji ni horrible, mori yo. Kumbuki juzi nini ilifanyika kwa korido, lijaribu kuzua ngori, kumbe likwanisha kutoa korido. Sorry bro, atuko kimoja, sami niko kategori so. Niko na kina sakodi, kau na copy, then I just told you so. No worries though, testimony mefanya nijue za god him so. 90% of you rappers pado munazimwa na shori kanodi flow. But no, tukide kigongi kombi, kuje na pako ya kondiko, Nairobi no. Vile niko na mapepo na itaji maombi boss. Kila siku mena mon mitos. The reason ni fuatu na honey horse. My life is like a movie. Wacha ni wapatie chronicles. So stay on your lane katori cause. Usipo tapigo makofi bros. Kotosi nosy bleedy. Baki mekuwa ni kesi ya kotiko. But pro ni pro. Form ni show. Lidhani itakuwa impossible. Instead of kutype kwa simu. When itafute kama unangori.
Kama unangori. Kama unangori.
Kuja na mbogi gade. Kama unangori.
Kama unangori.
Kuja na mbogi gade. Missing a worry.
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 Tumina kukokia fe.
Goma zangu ngori. Flow nae ngori. Nguo nazo ngori. Gadem nako ngori. Jia ngori ngori. Ati nini ngori. Ngori ngori ngori.
Ngori ngori
ngori.
Yo kama una ngori.
Kama una ngori.
Usitoche kwa Twitter na Insta story. Nema location ni kuje katambe. Twitter fingers tunajua ni boring.
Kama una ngori.
Kama una ngori. Tukachachishe mateke na ndondi. Kani kudismuliona ni nini nilifanya Vera na Eriko Mondi.
Kama unangori,
kama unangori. Tutikutana usijifanya holy. Junda kuteka mukia ugoro na walenje umeseti kwa koti.
Kama unangori,
kama unangori.
Akikisha umetembe na mbogi. Juwale kiawa wananitambua. Si wale huda sizo ngoma za odi. Shine on, nimepita na glory. Njwange na piga ni wana mashodi. Nipate molis, mimi na molis. On the purple kama Francis Atwoli. Hapa niteke hakuna cha slowly. Misi natamka mambota si voli. Nikisema niko na kimudongi. Ujue si challenge ya Kobe. Sindo waslangi ya tonje mbono. Tunawaingiza ni yoriji. Sindo pita na vibetu kwa mkono. Sindo wongele wa daily kwa TV. Sindo makon wa tao. Pata potea na business stage ya bangu. Supplier wa nyama ya paka. Muluko munaekewa kwa sambu.
So kama unangori juwa ni ya kina nani una deal na wow. Cause none of my niggas keep it a hundred. Zetu ni my bills a thou.
So before mulize nana mekafunga. Kwanza mujwe nana mevunja rekodi. Izo panganga za kujikompea na mia ziwezi. Nyini matodhi.
Kama unangori.
Kama unangori.
Kuja na mbogi gade. Kama unangori.
Kama unangori.
Kuja na mbogi gade. Kama unangori.
Kama unangori.
Missing a worry.
Missing a worry.
Missing a worry.
Missing a worry.
Tumina kukoki ya fe. Kama unangori.
Kama unangori.
Kuja na mbogi gade. Kama unangori.
Kama unangori.
Kuja na mbogi gade. Missing a worry.
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 Tumina kukoki ya fe.
Goma zangu ngori. Flow nae ngori. Nguo nazo ngori. Gade nako ngori. Jia ngori ngori. Gori,
gori, gori,
gori,
gori, gori,
gori,
flow nae,
gori,
swag nae,
gori,
kila kitu,
gori,
kila kitu,
gori,
Nairobi,
gori,
254,
gori,
hey, hey,
gori,
jia gori,
gori, gori.